navutse nk'abandi nderwa nk'abandi ariko ibyo nabonye birenze ubwenge navutse nk'abandi nderwa nk'abandi ariko ibyo nabonye birenze ubwenge navutse nk'abandi nderwa nk'abandi ariko ibyo nabonye birenze ubwenge kuri iyi si twese dutuye nta rukundo nta munezero kuri iyi si twese dutuye nta mahoro nta busabane hirya no hino ikiremwa muntu ku isi kiratotezwa cyane hirya no hino ugupfa k'umuntu byabaye imikino
Bye. Tufatanye, kwa magani, ihohoterwa ry'ikiremwamuntu.